Da. Hadi six. Hadi six. Do me a rada. Hadi six. Hadi six. Do me a rada. Bada ya kazi kusikia shada. Hakuna kulala kwa kazi. Zabini hungoja. Hadi six anze kuindulge. Kufala za market. Hadi six. Jo. Stories za marachi ni sare. Duko mafala ni fala. Kulalisha kwa kazi miatia. Kaupendi kazi usifanye. Maisha ni fupi jipange. Ama jo utapangwa. Hadi six. Ndio mi ufunga chapter. Hadi six. Hadi six. Ndio mi warada. Hadi six. Hadi six.
Contrary to January, I'm a matter. Realize I'm talking budgetary emissaries for my supplies. Bro is taking out for my rice bowl. It's no surprise I need more eyes to watch my rice bowl. So as a rice tall, realize I seen it all. My price was trifold. No bread, butter, brother, or such words to utter. We will strive for all down the ladder. Receiving end of the panda. How to kujo was the rider.
Niliamka na ubaya, chachisha sheria, count pendi, zitie mara mbili, changanisha cake na makali, alafu uongeze mali, walai, demo wako atanitadali, na sita piga magoti, ma headshot, apu bado, kwa mafala, wanachezwa, na madem, unateta, hadi six, hey. 1, 2, 3, niko busy na game job. 4, 5, 6, utanipata niko hustle jo. Na jika jo muscle, hakuna kulalisha jo hapa. Cheki, hadi six.